wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa xaqiijisay in hoggaamiyaha ururka al-shabaab uu ahaa bartilmaameedka weerarkii ciidamada gaarka ee maraykanka oo adeegsanaya duyurad droon ah iyo diyaarad caadiya ay ku qaadeen koonfurta soomaaliya habeenkii isniintii. saraakiisha maraykanka ayaa sheegay inay socoto baaris la xiriirta in weerarkaasi lagu dilay axmed gudane iyo in kale. wariyahena maxamed colaad xasan ayaa warbixintan inoo haya.
saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in ururka al-shabaab ay toddobaadkan la kulmeen waxay ugu yeereen rabaaxo milatariga maraykanka uu ku dhuftay. wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegtay in ciidamada sida gaarka u tababaran ee maraykanka ay burburiyeen xero ay lahayd al-shabaab iyo gaari ay al-shabaab madaxdeeda la socdeen meel waqooyiga kaga beegan magaalada Baraawe, iyagoo adeegsanaya gantaalaha holaca wata iyo kuwa shucaaca lagu hago. afhayeenu hadlay aqalka Pentagon-ka Maraykanka Admiral John Kirby ayaa ka hadlay sida weerarka uu dhacay iyo cidda lala beegsaday.
Working from actionable intelligence, U.S. Special Operations Forces using manned and unmanned aircraft destroyed an encampment and a vehicle.
Innagoo ku duulaynay, buu yidhi, xog dhinaca sirdoonka ah oo aan isku hadlayn karnay ayaa ciidamadeenna howlgallada gaarka ah fuliya oo adeegsanaya dayuurad nooca droonka ah oo aanay ciidina wadin iyo dayuurad caadi ah waxay burburiyeen xero ay al-shabaab lahayd iyo gaari ay wateen madaxeeda, waxaana howlgalka loo adeegsaday dhowr gantaal iyo rasaasta la hago.
This operation was a direct strike against the al-shabaab network, specifically the group's leader, Ahmed Abdi Al-Mohamed, also known as Ahmed Gadan.
Weerarka waxa uu ahaa mid si toos ah loola beegsaday shabakadda al-shabaab, gaar ahaan hogaamiyaha kooxda Ahmed Abdi Aw Maxamuud oo sidoo kale loo yaqaano Axmed Gudane. welina waxaan wadnaa qiimeynta aan ku samaynayno natiijada howlgalkaasi. Axmed Gudane ayaa ah hogaamiyaha ururka al-shabaab ee lala xiriiriyo Al-Qaacida tan iyo bishii Diseembar sanadkii 2007. Boqolaal qof ayaa lagu qiyaasayaa inay ku dhinteen weeraro kala duwan oo kooxdu ay ka geysatay gudaha Soomaaliya. ururka ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraro dhowra oo argagixiso oo ay ku jireen qaraxyo bambaano oo caasimadda dalka Uganda ee Kampala ku dilay in ka badan 70 qof sanadkii 2010. sanadkii 2013 weerar ay kooxdu markii dambe sheegatay oo lagu qaaday dhismaha laga dukaameysto ee Westgate ee magaalada Nairobi dalka Kenya waxa ku nafwaayay in ka badan 60 qof. Admiral Kirby waxa uu sheegay in Pentagon-ka uu aaminsan yahay in weerarka lala beegsaday xerada iyo gaariga lala helay bartilmaameedkii loola jeeday. waxa uu ka hadlay waxa ay uga dhigan tahay al-shabaab hadiiba ay dhacdo in weerarka uu ku dhintay hogaamiyahooda.
If he was killed, this is a very significant blow to their network, to their organization, and we believe to their ability to continue to conduct terrorist attacks.
Haddii ay dhacdo, buu yiri Admiral Kirby, in Gudane lagu dilay weerarka waa dharbaaxo weyn oo ku dhacday al-shabaab iyo shabakadeeda. qaabka ay u abaabulan tahay kooxda iyo sida aan aaminsanahay awoodda ay u yeelan karaan inay fuliyaan weeraro argagixiso. aan idin xusuusiyo, kooxdu waa shabakad, waana ogahay in hogaamiyaal badan oo kuwa al-shabaab ah ay meelo badan ku baxsan yihiin, laakiin isaga ayaa ahaa hogaamiyaha la aqoonsan yahay. marka haddii aan dilno, waa mid wiiqaysa urur ahaan iyo awood ahaan. Admiral Kirby waxa uu sheegay sababta ka dambeysa weerarada ay dowladda Maraykanka la beegsanayso madaxda iyo saldhigyada ururka al-shabaab ay ku leeyihiin Soomaaliya.
So the operation that we've conducted, we believe, is an example of the U.S. government and our allies and partners' commitment to the people and the government of Somalia to detect, deter, disrupt,
howlgalka aan ku sameynay, buu yidhi, Soomaaliya waxaan aaminsanahay inuu tusaale wanaagsan u yahay sida Maraykanka iyo saaxiibadii ay uga go'an tahay garbistaagga dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed sidii ay uga adkaan lahaayeen u baabi'in lahaayeen argagixisada iyo kooxaha gacanka hadalka caadaystay ee xag jirka ah ee halista ku haya horumarka gobolka, sidoo kale halista ku ah nolosha dad aan waxba galabsan oo meelo kale oo dunida ah ku nool. waxaanu sii wadaynaa, buu yidhi, inaan adeegsanno awood kasta oo aan heli karo, sida maaliyad, diblomaasiyad, sirdoon iyo dabcan awood milatari, sidii aan u burburin lahayn al-shabaab iyo kooxaha kale argagixisada ee halista ku ah danaha Maraykanka iyo danaha dalalka aan xulafada nahay. dhinaca kale, sarkaal Maraykana oo qariyay magaciisa ayaa u sheegay wargeyska The New York Times ee dalka Maraykanka ka soo baxa in 80% ay hubaan in hogaamiyaha ururka al-shabaab Axmed Cabdi Gudane lagu dilay weerarka. maaha markii ugu horreysay ee weeraro ay diyuuradaha droonka Maraykanka qaadaan ku beegsadaan madaxda ururka al-shabaab. dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay ayaa ciidamada Maraykanka ay duqeymo kala duwan ka geysteen Soomaaliya iyagoo ku dilay madax al-shabaab ka tirsanaa oo isugu jiray Soomaaliya iyo ajnabi. weeraro sidan oo kale horey Maraykanku uga geystay meelo ay ka mid yihiin Yemen iyo Pakistan ayaa mintidiin loo malaynayay in lagu dilay toddobaadyo iyo bilo kadib soo muuqday oo sheegay inay ka badbaadeen. weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli al-shabaab ay lumisay dhul fara badan oo ay kala wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowda Afrika.